K-Unit Entertainment.
DJ Kelden, the Anti-Note.
Mapenzi tu, nimepaga wa hamju. Ya kila mara ananifanya silali, na muwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chaptuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwambie ninampenda.
Kwenye baridi tangana na nao cha mpweke. Shika shike lile usini aje mimi chunga sini teke. Hani miko kuna zimbata. Nitafune unavyo utaka. Kiuno sini machakacha. Terebuka unavyo utaka. Hey.
Ponye ponye bebe.
DJ Kelden, the antidote.
Napenda ukichombeza umeniweza nipendoa. Tuchangie na damu. Pilo kichombeza ukinikusa minaloa. Sinachewa ubani, lindini. Kesho nitafune milimbi. Na bao la ushindi. Mcheza gicha keki gimbi. Roho zina wauma. Nini kuwa na wewe. Zina wauma. Nini kuwa na wewe. Tangangana na we nitabaki na we sito kwa champweke. Shika shike lile usini aje mimi chunga sini teke. Hani imi kwa kuna zimbata. Nitafune unavyo utaka. Kiuno sindi machakacha. Serebuka unavyo utaka.
Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby joto, joto. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. When you play gawa. Mima utu nisijelewi. Oh my god. Shida ni nimekulia vizini. Shida ni baby uko moyoni. Wewewe upenye mawe. Unakutaka wimu. Wako sigi wazi. Oh my love. Mpenzi wewe. Roho yangu wimu. Wako sigi wazi. Oh my love.
Asira zangu na vituliza. Ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo. Bili bili baby. Mindi mchubi ya kunyumiza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo.
Mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Ni neema kuna hema. Mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile. Kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile.
sina kumbu kumbu ine kwamba ulinikoshano
mwenzako mi nilikufa nikazikwa nikaoza mapenzi yalinitesa yalinitupa nimefufuka mi nilikufa nikazikwa nikaoza mapenzi yalinitesa nimefufuka
DJ Kelden, the antidote.
K-Unit Entertainment.
Skiza kwanza we dada. We dada. Isomgeni alisha nikaba. Mapenzi yalinikausha. Natamani kuwa single. Ila na upiru unakabako. Mabinti wenye vifundo. Au ndio mi wananitoa roho. Asiri tu ya jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile. Na ufundi wa kutosha. Asiri yake tu jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile. Ufundi wa kutosha. Mwenzako mi nilikufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa. Yalinitupa, nimefufuka mi nilikufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa. Nimefufuka
kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe. Ani nishushe mabani. Ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Hey, mi amor. Nikuite jina gani baby? Honey, ooh. Jina gani mahabuba azizi. Monamo, oh monamo.
Kimamba on the beat.
The antidote.
Never nipa, never seen before. Wengine wanini. Oh la la la. La la la. Never seen before. Te wote mpaka kifo. Madunga embe wanini. Oh la la la. La la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa barithi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge. Umavuli.
Nishushe mabani. Nigege, nigege. Mikoko tabani. Hey,
mi ama.
Nikuite jina gani baby? Ha,
onama.
Kwa nini unabenda saa? Oh aibu. Macho yako kinitaza. Itamka chipsi yae. Asubuhi vika fungwa chai. I feel umbaya. Oh eti mbaya. Kama meweka nivyo mbika. Mithiri ya kinanga au gita. Nikupige mbaya. Oh eti mbaya. Siutani, siutani mama. kwenye la tope mini shazama
shazama
so sije kunichanganya kalio machozi takusemia kumama bongo ni wewe tu
Yuko fine, fine. Umbo na sura, she look fine, fine. Kana ni mudu kidume nko fine, fine. Kwenye baridi wechoto Jomku tepere mene ojojo Kidume nisa chazanga Jotu punguze ya kakikopo Kuko etsasi wezi Kwenye si mkwezi Nimelewa mapenzi Umeni overdose Kwenye, madakitari wengi nyongi Ana nitibu omayi, omayi Amenye, nimeo Shutani, shutani mama Kwenye letope, nini shazama
Shazama, mama
Sopside kuli changanya penzi Nitalia machozi, takusemia kwa mama
Present
DJ Kelden, the antidote. Maranga safari. Yote tisa ila kumi Umeonyesha mana ya upendo Sipo maneno bali kwa vitendo Umeridhika na nilicho nacho Pewa kutolea gemacho Siku nikiwa sina twalala Oh baby twalala Ah baby Before I close my eyes Mina mumba mungu wa kuline Na kusimamie Wendo pacha wangumie Squeezy dipping on us, Kuski, Tena, Kuski, Kilia, Kuski, Kisema, Niko Biza na Buja, Mani, Nimesha Sema, Niko Biza na Baby, Nam Salaba,
Tau Beba, Tau Beba, Tau Beba, Nanitafika nao, Kimume, Tau Beba,
Iwe, Kwenye Shida Ndara,
Ama,
Kwenye Shibe na Nja, La Kwa Kondo Lango,
Maitalika nao,
The antidote.
Imagine if I am umezimia, umewekewa damu zinaingia, bomba likafunguka, naweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia Umepata fahamu na mwangalia Machozi ya nakuanguka, unatamani funguka
It's what you did to me
Yote tisa ila kumi Unanifurahisha kwenye tendo Na unipipenzi la magendo
Ah baby Before I close my eyes Mina mumba mungu wakuline Na kusimamie Wendo pacha wangumie
Squeezy bipimbo na siku sikii tena Siku sikii ukilia, siku sikii ukisema Nipo bize na buja mani nimeshe sema Niko bize na baby na msalaba wake
Tau beba
Tau
beba
Tau beba
Tau beba Tau beba
Same to me, Jill.
mwenyewe vipigo na vichinjo sivipati tena huku kinawe waje we mlae sitoboe bila wewe. See you wanted my number na mimi kapupea sawa sawa, naomba nijue kama ninakosea sawa sawa. Mapenzi wanasemaga kikohozi, ikikuona hadi naishiwa pozi. Siwezi kupenda tena mabitozi, I want a gentleman. Swear I'm happy, oh I'm happy, yes I'll marry you. Tena wenzenu I'm happy, yes I'll marry you. I just wanna love you, love you. Can I be your baby, won't you?
God, I want to see you uleta ikupeleke out uleta, cause there's something about you I can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia, na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako, ona tunapoteza muda wana we. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman. You're a superwoman.
Ride with me. Is your love so strong to die for me?
DJ Kelden, the antidote.
Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, inagal toto mama, shiri, halungin na le mama. Kuichengenyo kumuchunga, mashiri, biritengi mana mama, baby, biritengi mana mama, mana kaka nuniki, kinu kaka nusingi, mana kaka nuniki. Nuka kano singi
Benya tika ocha Binge na jua
Mingi na maya Mingi na kona wanya Mingi na eriga Mingi na nariga Mingi na gumbiga Mingi na nariga.
Minye tindoma Deni mama watoto Joni kupera Hakuwa yoni pejoto Sikwenyu migori Ebu nileze ni mbali Osip na mainda Dekiko otero mahali Teramos mama Roya ngusha idaka Teramos mama You know what you mean to me.
Anadwana mi insurance Hera mabungi kikombo Hera ni yonge wasi wasi Hera maungi mikosi mama Ninye nadwa ipala Usi yaka Riki kwena chunya wendo
Masheri Biritengi mana mama Ma baby Na
nakupenda mana mama.
Sibiri kona ma
Jambo
Nivile kona ma
Jambo Jambo mama
Kuchi kuchi, tam tam, chiki chiki, mani mano.
Hey, kama weki tanda mino kuchi kuchi, tam halua chiki chiki, mani mano ni kukidi kidi.
It's DJ Kelvin, the antidote. 254 finest.
Wana sema kizuri chajiuza. Cham tomo waze, na mwaga mate, na ukamto wanyoka pangoni.
Usije nizingua.
Kwenye ukada, mini takubeba Na wanyero mbae, wataona mbae, wataona fire Jameni mapenzi kiburuge, kinaburuga Kimeni kata maini, mwenzeno tasiamini Mapenzi na changanya Mpaka matonya na imba violeti, inachanganya Mpaka mwezenu na imba chokoleti Changanya Mpaka na chibwa na imba jejeje Na kiva aje Nifanyi aje
K-Unit Entertainment Presents DJ Kelvin, the antidote
Moshulo
Papa tu, mala nilipe vikoba upatu, bibi
tu mimi si utaniacha ukiachilia mbali mashindano wanaonizidi pesa muonekano si lazima nikutajie mifano
ni kama utaweza mapambano
kichondo kinanipa mawazo nikikuposti biashara matangazo
utaweza
kukuchunga
mbele za wenye mipunga.
DJ Kelden, the
antidote. Ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjo. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja. Hizi hisia nitakwambia wewe. Vitu vyako vinachanganya oh. Unigusapo kuisha mwenzio oh. You are magneto na nivuta hapo tanitoa roho jamani unanikosha unaniwasha unalia pa moyo wangu unanikosha unaniwasha unalia ba japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja. Hizi hisia nitakwambia wewe.
Keldon, the antidote, 254 finest.
Mano wa kwanza ni wewe, hadi marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushenzi, tunofanyaga mimi nawe, mwingako mimi najionea vibweta. Hata wakisema maneno ni bure, mana nyani alionaje kundule, wanachotaka tuachane usurule. Watu cheke kiko wapi ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya siwezi danganya nishamaliza kila lompaga moyo au tunze basa liugawanya ona nilihanya ikaniumiza we unanijali unanivumilia cheke wote I will. Uzeke wote. I will.
ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Mama ukiongeza nitajinenepea. Unavonigombeza na kuona unakea. Iti hatujapendeza wanatufokea. Me I don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho kinyerezi. Mara mbezi ujana una mengi na mengine na mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lupaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilihanya ikani umiza. We unanijali unanivumilia. I will.
To keep the woman, special woman.
DJ Kelden, the antidote.
Love's your enough. Just to keep a woman, yeah, yeah. Ila, ni mejaribu yote. Ili ni kuritije, penzi ni sirifiche. Ili ni mejaribu yote. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one, the one to. Baby, you should let me love, love you. Hey, baby, love, baby, love.
Nipate, baby. Kisha timiza neno. Utashika njia uniache. Baby, nikianza kukupenda unipige chenga. Unavunja ulipojenga. Naijua yu na mzaga vizuri. Ila ukila baba kuli nakuwa jehuri. Mindo sina shuhuri.
Kidding. me this one. Take my love, take my life, baby, give me this one. My African beauty, yes, you are a cutie. I've gone around the world, I know one like you, baby. My African beauty, yes, you are a cutie. Kirin 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 kara, baby, tin kirin 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 kara, tin kirin 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 kara.
Mfano he mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo he mahaba kaya jasano yananimwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha akaturuka nege wangu simrefu, simufupi simweupe, simweusi rangi yake mia katikati kasema kwangu wafurukuti wengine anaokopa nuksi mini wake milele anyaki no mana. Nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa roho makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtachao na ukopa ukopa kwa jina na muifari sifike kuninyakulia. Kesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri nosema nimeachika hainifiki mikosi mola ndo mpati nyongo mtazi tabiri mchomwe jua la utosi keshe ni kunjaki wenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji tunapoa kasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi Tua makaseti, wala peji za udaku nilokae mjue hata kitaki mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msijisumbue kumsaji saki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa roho makopa kopa.
Mm-hmm.
hujahama, misi taki kudil na makarma. Kama utanibeba, usinibebe ufala. Nataka ndoto nzuri nzuri nikilala, mapenzi Rolls Royce kwa dala dala. Oh, Mr. Kishida, Mr. Kibala, I'll be your mister if you give me your love. Usiweke distance, gotta be your mana. I need someone to love forever, amen, forever, amen. Kama utanipenda ni forever, amen, forever, amen. Hakuna kuachana ni forever, amen, forever, amen. Kama utanipenda ni forever, amen. Hakuna kuachana ni forever, amen, forever, amen. Upige food pics na wonja food yangu just to annoy me. TikTok challenges uki dance na mi to check it inside jokes mele ya umati. Unulize if you look fat and if you are a warm mood, I love ya. Nikuringie dance moves angu mbaya, cause I can't dance so you can love. Nadaye kuwa mkaka mkono imeganda, you have on the only lana. Lovers wa kipiga story ni relate. Forever, amen, forever, amen. Kama utanipenda ni forever, amen, forever, amen. Hakuna kuachana ni forever, amen, forever, amen. Kama utanipenda ni forever, amen. Hakuna kuachana ni forever, amen, forever, amen, forever, amen. Forever, forever.
DJ Keldon, the antidote, 254 finest.
Tayari sa tu keti jua lisi tu chome siwezi kusaliti kukwacha wende mbali sitetereki shetani anikome na kupenda wewe tu mahabuba tukendane kendane kama ruba.
DJ Keldon, the antidote.
Ubala ke ni tamo, malai se jawa yona before, I before. Kama yeye, nikishikwa na hamo, sipati shida ya kumuita njo. Simuiti ngo, aja mwenyewe, nampa uroda, paka maji ya naita. Chuma kwa chuma, akianza kwa shoulder, anafata mbele na nyuma. Ajaniroga kamari amesha nikona. Nakupenda wewe tu mahabuba, tukendane kendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letu huba. Tufurahi japo hatuna fuba. Oh, I
Entertainment.
Hey, hey, hey. riziki kakitasa kwenye ki uyu mimi ndo na mimi kila mwanzo unakuaga mwisho wake nilishaumizwa uyu mimi
Malaini karo jojo Nime summarize, nime samanda Nindip We have fun Mbona wataomba popopo My ex watalala kama popo Ume summarize, ume fetishize Tell me anything that man can do Say it loud you baby, yes I do Uta realize Good man never lies Kama ni mali tuta spendi You wear designer, you like Fendi Would you be my lover? Would you be my destiny?
I can give you my heart, baby
I like the way you touch me I like the way you want me Hey, hey, hey Nisha for in love, when's I come in love? Will you marry me?
Aliumba upendo Tome umba na mengine Ila misi na nyendo Na kukupenda si shangai Tabia na matendo Macho ya jona pengine Lisije titi ya pendo Ikawa ndo tena bye bye Chunga majaribu ya kwa ya kwepeki Funga tuleki ya posiwefeki Isije kwa atabu na tihaki Wapiteweka sura niambie Ukiniona mtu mzima nalia kwa jini ya mapenzi ya kesi shangai Mama umejiweza Iki kifimbo cheza Umezidi sifa na sina mtetezi ya pombele Sije nkakita batai Ono na vyo nibeza Nasi tunapendeza Ana icho kiuno Iyo mikuno Wengine mwenza kosidani Icho kiuno Icho kiuno Iyo mikuno Wengine mwenza kosidani Iyo mikuno
Nati kuhinu
wamebarikiwa
Wamebarikiwa
Achunga
Nati
Unamacho kiuno Kama umefunga mota Unanipeleka peleka puti Nafunata kusema Moyo nivo usokota Unanipangisha unanshushi Tambwea hivizo baby Nikangwi na nikaliwa kwa Watu kunumizo baby Chondo sineche wana misiwa Kajuta kukupata Tuwa kinyate takwe dalili Weza kuna nipa mashaka Tuwa kwenye mapenza kuna utasili Ona, chokulinde kapoti kati Nikwite betu nitedati Yapo kidogo pokea sawati Chonda usini pereti tati mama Ukinona mtimzima nalia Kwa jilia mapenza kosi shangai Mana umeniweza mama Nyumba mpya wapweza Yani nezidisha sifa na umeni kuleza Kinyata sijanga kita pata Sitaki kukupoteza mama Pelezo ni makengeza Mana icho kiuno Iyo miguno Wengine kupata sisani Icho kiuno Icho kiuno
Baby, you're the dark
Nenifika kwaka Nenibiri nishame Nipo nipo
DJ Kelvin, the antidote
Pali ulipo, baby Nipe location, niso ke Nije nikuwa, ne Ikishindikana pasi Nitumi video zako za Snapchat You know I like that Nime kumisi sana macho ya kutaka Video kwa osata, mda ukipata
nitafurahi nikikuwa na mwana dada. You're my angel, my queen. Unachotaka mimi sikatai. Juni upendo, my dear. Unaonipa mimi sikinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka mimi sikatai. Juni upendo, my dear. Unaonipa mimi sikinai. I miss you. I miss you, baby. Yeah. I miss you, baby. Oh, yeah. Yeah. Utani utani waka na michezo unikosha. Fanya rudi wako unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love, I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm my angel, my queen. Unachotaka mimi sikatai. Juni upendo, my dear. Unaonipa mimi sikinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka mimi sikatai. Juni upendo, my dear. Unaonipa mimi sikinai. I miss you. Nakumisi vibaya.
I'm going to die.
K Unit Entertainment.
Asubuhi kumepamba zuka, wa upapu sikuoni. Shazoya tunamka wawili majirani twataza maji usoni. Anza kusali nomba kwa rabu kaiki kipengele siponi. Misintabake kiwili wili na mana liofanya utewe aoni. Kipini metenda kipara au kukubena lifanya vibara. Eti nangu sizioni mefungasha virago vyoto mefunga funga. Umeniacha kwa upara ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wavicho choroni etene pika mele sindano nwe dunga dunga. Ife kweli darling unanipa maumivu mpaka oh darling wili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali umekosa ufumilivu waka. Upenzi lako ghali penine sina chambi ndo menikata. Mweza koroho bado imanyuma. Iwe jamziko mzito unitwishe. Mesha zima koro boy, ona kwa peki za udaku wameweka nuka. Sina uzima sito boy, unitaki katu na mchanga umeputa. Umeweka zima niko boy, utakini subutu umeweka tuta. Kame zizima sito boy, kisu changu kutu nyama inajivuta. Umeondoka bila kusema sababu ila kufanya uende. Ungeandika tabarua ningesoma nitake ama nisipende. Hata kama umenichoka ya nyuma ungevuta taswira. Taswira wakati mbali tumetoka imekuwa jomeweza kuzira. Kuzira ifi kweli dali unanipa maumivu mpaka oh dali wili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali umekosa ufumilivu waka. Au penzi lako ghali pengine sina chambi ndo menikata. Weza koroho bado inanyuma. Iwe jemziko mziko unitwisha.
You sweet like a pipi mama. I can't fight, I can't kill someone for you.
DJ Kelden, the
antidote. Cause I'm in a danger zone. Oh no. This feeling that I'm feeling, it's too much. I see future. Life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that I'll die for you. Sweetheart, life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Now how can I keep you kwenye dunia? Oh my love, pendo mana tamana zizuio. Oh my love, natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile we peke liwe kuchagua. I swear to God, na umebarikiwa. Na utulivu umebarikiwa mtu. Na utulivu licha ya kule na uzuri na mtu. Na utulivu umebarikiwa mtu. Na utulivu tufunza tukipata furaha jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu zilishanikumba kama tosa kungangania pendo sipo pendo. Nilifosi kujificha kule kumbe chaka langu ni hapa. Sasa napewa amani mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabegani ananishika na hapa. Massage mgongoni yananilevya makopa.
na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, pendo mana tamana zizuio. Oh my love, natupa maelfu kwa mamia in this world. Ile wepeke limekuchagua, I swear to God, na umebarikiwa utu na utulio. Umebarikiwa na utulivu, licha ya upole na mama nashindwa pata jibu kila swali kijiuliza. Mbona unanipa majaribu paka mbele naona kiza. Ah ah.
Carry your monster.
Yeah, yeah.
K Unit Entertainment presents DJ Kelden the Antidote.
Mama nashindwa pata jibu kila swali kijiuliza. Mbona unanipa majaribu paka mbele naona kiza. Ah ah. Kweli nimekuwa au ndo acha njione. Mwili utadhofu utapungua ona unataka unione. Unafunga na virago vyote. Uliache pendo langu usifaye. Tunatangaza kote hata kitanda sio cha kwangu. Kila siku nalia we sijui ni kitu gani. Nakesha usiku kukusalia we ila baba unithamini. Shika kumilia we, wengine wanatamani. Sidanganyike, usidanganyike, ukacha nyacha hasirani. Salima wa mama, wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitemesio. Salima wa mama, wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitemesio. Na kwa kumilia, kumbi kumilia hata tukishimia karanga. Kumilia kumbi kumilia itafuta ndo na jichanga mamulia. Kumbi kumbi kumilia wendo kichuna cha moyo wa kumilia. Kumbi kumbi kumilia siri yako sina. Kama tausi zimetanta kwa kizanyo. Ona kidogo kipata na leta mkono nde kinyanyo. Mama kani buruga upongo. Tani sika ntarudi kwa utongo. Wendo kipenda choro. Mikile maswezi tembea bila makongo. Kila siku nalia we sijui ni kitu gani. Nakesha usiku kukusalia we ila bakwa unithamini. Shika kumilia we, wengine wanatamani. Sidanganyike, usidanganyike, ukacha nyacha hasirani. Salima wa mama, wala nifanye pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitemesio. Salima wa mama, wala nifanye pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitemesio. Na kwa kumilia kumbi kumilia hata tukishimia karanga. Kumilia kumbi kumilia itafuta ndo na jichanga. Kumilia kumbi kumilia wendo kichuna cha moyo wa kumilia. Kumbi kumbi kumilia siri ya
usini. DJ Kelden the Antidote.
It's DJ Kelden the Antidote. 254 finest.
Magari ningekupa do. Ila mino sina ukizidi sana nitakuparo. Unibebe mzima ukitaka haba tutajaza ndo. Mi uvivu sina. Natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby. Tupae, tufike mbali, baby we, ayago, baby ringa, ikija mkwa baby minta kukinga, bairando, basi pinda, irudi kwa nyuma na kukinga, ayago, baby ringa, ikija mkwa mama minta kukinga, bairando, basi pinda, ukirudi kwa nyuma na kukinga, I wish, leo tulewe mpaka tupekwe. I wish
Keldon, the antidote, 254 finest.
Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu kwa nyuma kuna shumo. Tandondosha we paka mapepe. Chilole waambie wache kitete. Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe. Ayago, baby ringa. Ikija mkwa baby minta kukinga. Bairando, basi pinda. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. Ayago, baby ringa. Ikija mkwa mama minta kukinga. Bairando, basi pinda. Ukirudi kwa nyuma na kukinga.
Bacha ujinga, mtoto wa kike sifa yake kuringa. Hili mwisho Iringa, wone kina konde boyo na vomaga mandinga.
Kajala wane ni tu, tena zote ni renji. Mweze tumetuma kala kitu na bado nauliza chenji.
Yeti kisa cha kumbimbia, bibi pombe, chipsi na vikuku. Brother kijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kiduku.
Ndo marakipe na chopiti, wauni tunanunua ili ikifi. Kamida ya miti asija kasumbu wa dika 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 nikudekeze baby dika 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 nikudekeze baby girl dika 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 nikudekeze baby dika 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 nikudekeze.
Nzuri mapenzi anaishi hapa. Sikio mwenpata, sina matata. Jisifi waka pendeza. Takwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni ni kupenda fasi. Takwa rambo rindoni vita maji maji. Sito kutenda kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua. Nobody. Wanasema sana, wataongea. Wazidi
the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kung fu. Anaruka, nainuka, nanguka pu. Nanepa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Saute kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongeze ya shape. Bala, mala, kajipendelea mpaka kara, kara. Saute kiongea tu, mashallah, mashallah. kuwa kitembea mwendo billions. Haki kusogelea yu sasa haki kuchekea du.
Naomba sana, naomba dua, nisije zingua, nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea, nobody.
Makopo tenesi na madopo mtani unapita na jopo sikusogele. Oh yeah, unakunywa pia za mkopo ulali usiku kama popo umekuwa mlupo. Mara uko tapaka bima unasikia unatembea na matiki unajituma mzima mzima kisha lewa unatenda ujikiki. Usoni unaonekana kimya ila unapofanya ni yota unataka kuizima na mimi nalikupenda sipigi. Nihurumie,
nihurumie.
Weli nakonda sana ninaomba unihurumie.
Nihurumie.
Au labda mimi ndo sina mvuto. Kama nakosea samahani.
DJ Kelda, the antidote.
Sura inapoteza nuru, pressure inapanda hasira. Kweli vita vya panzi kunguru. Njoo nikumbatie kwa mara ya mwisho kabla sijafa. Lazima nikwambie sikupi vitisho. Natapatapa kuta za moyo wangu zina nyufa, umeziharibu pendo langu unalitupa. Mara uko tabata thima nasikia unatembea na madiki unajitupa mzima mzima kisha lewa unatenda ujikiki. Usoni unaonekana kimya ila unavyofanya ni vingi. Yota unataka kuizima na mimi nalikupenda sipigi. Nihurumie,
nihurumie.
Weli nakonda sana ninaomba unihurumie.
Nihurumie.
It's DJ Kelvin, the antidote, 254 finest. K-Unit Entertainment.
Kinda wangu tulia, usije ukajipa kiwewe. Na kushugulikia, japo mtapata nielewe. Hapa nilipo, japo masaibu na jikaza. Bila malipo, upendo wako nipe bure. Mingine bora zaidi yako, sijapata mimi, no. Nimetembea, nimefika mwisho, sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie, na kamari kesi ya chana liwe. Bora ukini vumilia mi, na imani tutafika we.
Kelden, the antidote.
Take your places you've never been. I will give you love that you've never had. You are my lover, my honey, my sugar, spice and sherry. You are my lover, my honey, my sugar, spice and sherry. Halina mali unipende mia, kama ni kesi ya chana iwe. Bora ukini vumilia mi, na imani tutafika.
It's DJ Kelden, the antidote, 254 finest.
Ah, yangwani bakavu kumeota mtende. Wa upani wa ubavu, sema wapi tuende. Kiwa mapezi nisi, ya nitoka hizi zileza mapabu. Sige uka gai, baby, mazoea ya kati pakabu. Kataki juju, sifa ya mume una uchu. Usiruhusu nikapiga puchu. Chuchuchu, basi nikataki juju. Sifa ya mume una uchu. Usiruhusu nikapiga puchu.
Oh baby, you make me sing this song.
Unapopendo paoni usishangae mtu kuacha minofuna akalaga vichochoroni. Alima kwa ajili yako ninajinyima, penzi nishakatia na bima, moyo wangu kata wendo kisima.
Baby baby, nakuitaga mtaka chovungu, kwa maana uoni atatabu kuinama,
na unapolishika lorungu mwenzako vinywele vina kisima. Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Mkuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu. Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Mkuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Pole pole, yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kasharika na pena, katumaya ina tu soseji. Alafu mwendo wa kobe, 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 kobe.
Anafanya
na mwaga jasho, sho, sho. Natopo na pepo, po, po. Chote kama ya Ronaldo, do, do. Tamu walai, tamu walai, tamu walai.
Mtoto nataka tucheze tu by Buddha. My Muna hataki pressure. Oh my lover.
Oh baby, ukinikuza wanitia haya.
Haya,
na unapokata chumbani mama unanimaliza.
Ay mama mama, huwani madama mama, huwani maliza mama.
Itabidi wafunge virago,
warudi walikotoka.
Chinde pepo mbao.
Unaponipa kwa mezi madati na tukia tupepe.
Nishu zina mbwe kumafu. Africa princess. Go get your body to love your soul, baby.
Mopa.
You and me for real.
My mom.
Yeah, yeah, yeah,
yeah.
Oh, na, na, na. Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atuogopi kantaira zao, maneno chajao. Wanafanya maneno, baby sinifanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma niliangu, kauka niyoko, kauka nipangusa. Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe. Apo nyuma wali tuangusha, tukanyanyuka. Baby tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Baby tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu.
Michezo chumbani, oi nakufa, unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu, nikuite asali. Salome anamwaga mpaka bon maro.
Hey baby,
hauna
labda unatumia anointing oil vibaya. Kuzo na farambosa kwa panja rambosa, sijawahi ona.
Toto uko heavy ni bebe bebe, nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha, wanda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao, basi mindo baba lao.
Sometimes niko rush niji risky. Nacho fraa tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Nakumbuka long time limu kuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shazi, usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi, usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Aini
penzi lao kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po.
Minja kuwa nambo taucheza. Macho kitu kouzi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kunawekeza. Zuzuzuzu shanizuzua. Chakuvisha veo na kunataka kufua. Na kitu sichojua, hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua. Usha ambiwa maneno shazi, usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi, usha ambiwa misina hazi.
Skin team, body bad, she has the cutest smile. Oh. And when she move, and when she whine, oh girl you blow
DJ Kelden,
you blow my mind lately. Oh girl you fine, can I take you out for wine and dine? Preacher that I never seen before. What if it only to Caesar, come give it to Caesar, so be a teaser. Nina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Baby, you're a chum-chum to me. Umeni roga na sijui yo. Baby, you're a chum-chum to me. Umeni roga na sina say. Baby, you're a chum-chum to me. Umeni roga na sijui yo. Baby, you're a chum-chum to me. Umeni roga na sina say.
Okay, do it, do it, do it. Come do it. Waste, come grind on me. Okay, do it, come on, do it.
Entertainment presents DJ Kelden, the Antidote.
Girl, make a fly away. I take you to Maldives or DSC, Congo, Kinshasa. Girl, you know I get paid, bando, wanafuba. Zime shika, zime waka, zime lepuka. Kapanisha, kanishusha, kama soko, laisa. Bad boy, show me love, please, Karisha. Hey,
Shiba,
you be on my mind, lately. Oh, girl, you fine. Can I take you out, fi wine and dine? Pretend I never seen before. What you belong to Caesar, come give it to Caesar, so be na teaser. Nina milioni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Baby, you're a chum-chum to me. Umeni roda, nasi juyo. Baby, you're a chum-chum to me. Umeni roda, nasi nasi. Baby,
it's DJ Kelden, the Antidote. 254
finest.
Hasta la vista, oh yeah.
عندما يحبك شخص ما عندما يحبك شخص ما
تنجا يا ساس تنفيك يا ساس تنفني يا ساس
Antidote, the antidote, the antidote, the antidote.